magaalada barraa waya waliba laakiin gabagabay doorashada aan hukoomada hubno ay kuma ogonahay golaha deegaanka degmada baraawe hubnogaas uu sabo sidoo kale ndari helka munaasabada dhaariyo ku hubno oo sabyo waliba ku qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga koonfur galbeed labaana ku tirsan baarlamaanka soomaaliya maamulka degmada gudoomiyaha maxkamadda baraawe iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dibashiisiinta maamulka koonfur galbeed cabdullaahi xaaji xasan yanan kureen ku hadlay munaasabada uu soona la dardaarmay hubnaha cusuba
golo cusuba hadda la dooranaa ilaahay idinkiisa gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo gudoomiye ku-xigeen labaad insha allah waxaan rabnaa maanta inta ka dhiman ilaa iyo berri inaan muxuu ahaa inta musharax ahee dalbanaysa degada gudoomiyaha inay soo bandhigaan ama soo codsadaan gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaadba insha allah waxaan rajaynaynaa doorasho daahfuran inay ka dhacdo baraawe oo ah tii ugu horreysay oo xildhibaano waxaa nala jooga federaalka qaaraa noqon oo maalintaas doorashada sugaayo inay goobjoog ka ahaadaan doorasho daahfuran inay dhacdo ilaahay idinkiisa qofkii sanduuqaas ku guulaysan uu gudoomiye noo noqdo. Maanta marka waxaan rabnaa inaan ku bilowno dhaartii xildhibaanada cusub in la dhaariyo kadibna ay golihii ka mid noqdaan. Hadhow dadka wax dooran doona idinka waay marka dhexdiina musharaxna ka soo baxaa gudoomiyena ka soo baxaa ku-xigeena idin ka soo baxayan insha allah.
Wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed xasan cabduqaadir maxamed yana sidoo kale nishay ku hadlay munaasabada uusana hambalyeeya xubnaha cusub ee golaha deegaanka baraawe
arrinta amniga ku hadla badan doorasho markii dhiyaas haba yaraato lan warxuma tashiir weli may waayo lan burburaan suubiyaan may waayo lan foodo weydiis ina mar waayo wali faday golaha deegaanka dad mas-uuliyiin ah oo xildhibaane ah oo walaa ismarteenna kataab qur-aan ah wali reebanna wal kasta oo foodo sheeno kor reebanyi eedoo amnigana mas-uuliyiin ku saaranta wali kale reebana wal kasta oo qofka walaalka ah adoo korkooy koro ama isku korkooy kortaan oo barbagaanda hukumad atana reebanta wali xubnaha hadda facebook la suusanay lan kasta walaa isku qora lan kasta wallahi isku sheegay kulligii dad ixtiraam mudan oo sharaf leh oo golo deegaan ee oo mas-uuliyiin ee din lanka kast lanka walaalshaya saasay mashmeelo badan hoba musharaxiin la shalayaa xataa la isku jeedo kan musharaxaya kan musharaxaya lama qof walaale oo musharaxiin ah golaha iskula tirsan degmada un tarta ma haayo kii haloona baran hab isii la fadaawa wala caqabade ama cugdade oo xumaane in meelanka jara sigaara marka heedo amniga shalay kulumnay walaaya awaamiire isfarmay shaqadii oo yoon qabsan doonaan marka isigna in siin sheegno siin kala dardaarno in si sharaf leh caasimadii koonfur galbeedaha meela muraayadii dowladda koonfur galbeeda in deegaanada kale sii kadayda siisan shaqadan qobadaalta siisan niiska hirimtii siisan anfaylati siisan daadihiyaatan doorashadan oo kale in siinka daydaan deegaanada kale wali eedanka faraxsanaa aana golo deegaan oona hor fadheena inta badan shiraar oo gaargaara oo markil kureeba degmooyinana seeday inta gabdhee in siinka jaraan baa sharafeeba iyaba sharaftoo gaaraysiinka caasimadhaan si bilaas